Setshwantsho sa 26, go tsamaya leseding. Pele re amoela Morena Jesu, re tshwana le motho ya tsamayang lefifing mo go seng kganya. Hangata re etsa sebe gobane go se motho ya re thusang, mme re sa tsebe seo re ka se etsang. Ka morago go gore re amoele Morena Jesu, re tshwana le motho ya tsamayang leseding la letsatsi. Moya wa halang o e leng moya wa Jesu o itukiseditse go re thusa le go re bontsha tsela ya Modimo ka lentswe la Modimo.